kooti enkulu mu Kampala eyongedde okuwulira obujulizi era nga leero baleese akambe akakozesebwa okutirimbula abaana abana mu Gaba Daycare Center era ng'omusango n'oguvunaanibwa Christopher Okello Onyom. Detective Assistant Inspector wa Police Jim Mutaka y'omu ku bajja okubanga bakola okunoonyereza okuva ku police station ye Kabalagala yaleese akambaako nga kahazuulibwa mu kifo we baakwatira Christopher Okello Onyom ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Apuli omwaka guno gwennyini.